نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كلونغو سلاكو أي نما موبينو أولينغا درود كن فن لازابو ننتميقوات محمد صلى الله عليه وسلم لو كالل لو لشناي يت زما كالابوينو كشلو كيتا درود إندي tili musiku umenewe umachedo ti wa juma monga ku Islam timakhulupirira onena kuti tsiku limayamba pamene dzuwa laluwa ndoti tikangoswali magharibi pamenepo timakhala tili mu tsiku lina ndoti panopa tili mu usiku wa juma ndoti tili mu yaumul juma kotelo kuchulukisa durude kumfunira zabwino mtumiki sallallahu alaihi wasallam masiku amenewa mu nthawi imeneyi yet ndi chinthu chachikulu komanso ndi sawabu zochuluka tingo kambirana kwa pang'ono za hadithi ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeneyi chokela kwa Abu Wail radhiyallahu anhu yemwe anachulapo nna kuti sindinamuona Abdullah ibn Mas'ud ali pa msonkhano uli wonse kapena mkumano koma kuti ankatamanda ndi kulemekeza Allah ndi kumuwerengera durud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndipo ankati akapita kunsika komwe anthu amanyalanyaza kumkumbukira Allah amatamanda Allah subhanahu wa ta'ala ndikawerenga durud malo amenewo senza nthawi zina amangopita kusika ifa tukudziwa nati mmesi ngandi malo amene choyambilira ndi malo amene ali oyo amene Allah subhanahu wa ta'ala samasangalisidwa nawo ashadul biladi lillahi aswaquha kuti malo oyipitsisa masipala subhanahu wa ta'ala ndi mmesika ndipo malo okondedwa kwambiri pamasipala subhanahu wa ta'ala ndi mmizikiti so mmisika ndi malo amene kawili kawili za ibada izi zimanyalanyazidwa so ngati munthu akunyalanyaza swala kumene ifojoti ali mushop ali malonda auchita malonda enake sikuli bwanji kuwelenga durude kupanga madhikiri osiyanasiyana yeye Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ankakhala ndi nthawi yapaderadera imene ankapita mmisika ndi kumaka ntamanda Allah subhanahu wa ta'ala wapanga madhikiri osiyanasiyana akamayenda musikamu komanso kuwelenga durude imene chikutiphunzitsa nafeso tiyenera kanthawi kalikonse kamene tinakoko mminiti ina iliyonse sekandi ina iliyonse tiyeni tipangeni dhikiri ya Allah subhanahu wa ta'ala olimekesika Bilal radhiyallahu anhu abwelera kupita ku Madina Tayyiba iyi ndi nkhani imene titalongosoleso imene ingatipaseso chilimbikitso makamaka potengera umoyo umene masahaba radhiyallahu anhum anali nawo komanso chikondi chimene akuluakulu amene wanthu amenewa masahaba radhiyallahu anhum adali nacho pa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtumiki sallallahu alaihi wasallam atamwalira zidali zovuta kwambiri kwa Bilal radhiyallahu anhu kuti akhalebe mumzinda wolemekezeka wa Madina Tayyiba izi zidali chifukwa cha chikondi chimene adali nacho pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kukhala ku Madina zinkamupangitsa kuti azimukumbukira mtumiki sallallahu alaihi wasallam nthawi iliyonse kotelo adasamuka ku Madina munawara ndi kuganiza zoyenda mnjira ya Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake onse uli ndo wina olemekezeka Bilal radhiyallahu anhu adamulota mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akumuuza nati Bilal bwanji kunditalikira chotelo udasiya kundiyendera nthawi yomweyo adauyamba pamene adadzukirapo Bilal radhiyallahu anhu adauyamba ulendo opita ku Madina Tayyiba atafika kumeneko Hasan ndi Husein zizukulu za mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana Ali radhiyallahu anhu umaso Fatima radhiyallahu anha mwana wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam yend adapempha kumpempha Bilal radhiyallahu anhu kuti apanga adhana sadathe kuwakanira popeza adali wokondedwa kwa iye zizukulu za mtumiki sallallahu alaihi wasallam zikumupempha kuti apanga adhana so anashi wana ukala cholemera kuti awakanile azikanile zizukulu akane pempho la zizukulu la mtumiki sallallahu alaihi wasallam Shungu panga adhan, antu wangu madina munawara, ada yamba kulila, chifuwa shungu kumbukila. Tawi antu migi sallallahu alihi wa sallam, Bilalu dhia allahu anuhu, adanya mugansu, pada dusa masiku osheba, ndipo tupesa uti, mbili kulungu salone uti, adamu alilila ku Damascus, nchaga sha 20 AH. Timpempe Allah tabaraka wa ta'ala, kuti atipase ntima oshikonda chislam, kumasu atipase ntima otsati ila maswaba radhiallahu anhum, kumasu Allah subhanahu wa ta'ala atipase shikondi shimini maswaba radhiallahu anhum, ada alinasho pantumiku watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.